Kukutana
atachimika nitakutia makwenye nitakutikisa atachimika nitakutia makwenye nitakutikisa
ha, kwanza unitambie umenizidi nini kubato na mie uje naenza koti sini uliza uambiwe mimi mtoto wa nani ukijifanya chawa mimi wenza kukunguni una nini
una jipe menda kumbumbu oh, oh. Kikisa fishwa labda nupate so
Chezeo kimaliza kwenda Hatuachani kisa ujenga Wechezeo kimaliza kwenda Hatuachani kisa ujenga Nani kikukuta nae
Atachimika